le masina na te anei le masina o me, na whaatāua ina ele pui pui ngau tina ma whānau mai le sāwā ina i tutonu o ainga, po o le Domestic and Family Violence Prevention Month. E tu sai ma whaamaumaunga a le ofisa o Whainumera whaamaumawina po o le Australian Bureau of Statistics, i le tausanga e lua afe se fulu ma le lua. Na iloa ai o le lua se fulu pasene o tina matama ita i le atunuu, na afia i se sāwā ina i tutonu o le ainga, mai sana wotama, po sona to olua, le ta māo le ainga. O nisi o māfua anga e au fia i talitonunga ma manatu e afua mai i anga nuu, ma tāpua inga faa le lotu. E pei o le mau o loo ta au fia nisi, o le ta mā, o le ulu o le ainga. O se mau, i ona pō nei, e le o to e tā la fea ngai i le vaai ia i le senituri le nei, ia mātu nuu i fafo e pei o au se tālia nei. Tusa pele fai ngā luenga, o la wha langolango i benefiti, alu uma na tupele awa mā losi ma tu unga solo whanua. Ai a o ia o le tamā, fai mai, o ia lava o le urua le ainga. O se mau, e pe ona outa ua, e le o toe talia ina, pe o toe langolango ina, i nei atu nuu, mo ona pōnei. Elena o le fasia o fiai i sā wanga o tina, matama ita i mawhānau. E au fia i le sā waina le taufa a matau. Le lafoina o upu fai fai, le pule fa a malosi i feusua inga. Pe fai ngā luenga pe le ai. Le tina lea, pe tā ofi o loo fia fai ngā luenga le tina po le tamā ita i. E sa ili ai, sona manuia, pe fia onga ina i whaalau tele sona malamalama ma sona tomai. A e tā ofi le pule fa a malosi a se tamā po sana wō tama. E le ngatai lea o le pule i ana tupe, tupe o na totongi, po o benefiti, mai le mālo a wāna tau singa o le whānau. O a wāla umaia e mawhai o na whaai ngoina e sā wāina ai le tū pāo tina ma whānau. O nisi ele o mautu o lato visa, ma e wha o ngāina le tū pāo tane e mai le iai, ma whawhewhe ai, i le ono toe tīpoti i atunu una malanga mai ai. Na tā uele tamā e tai o Olivia Nui, o le Liverpool Migrant Resource Centre i Sini, e tā ua te lele i tūpāo tina o na sīla fia a lato wāia ta tau i le tūlafono. Ai maise whaatununga e au maia le whaamasinonga e pui pui ai i lato mai le sā wāina e se alii po o sona to olua. E whaingoina o le AVO po le Apprehended Violence Order.
A lot of the time people can be concerned about disclosing or seeking support or leaving a relationship if they're on a visa because there might be fears of deportation, they might not be aware of the legal rights and the fact that there are provisions for domestic violence.
E iei le tamā ita ile nei a fua mai Pōlani, nanonofo masaisiali i Pōlani, waleva o nā umaui au se tālia nei, o le alii o se sititeni au se tālia. Ai o le tamā itai e le i lewa o na taunu umai. Ina wā matala nā māfutanga na ia tā ua, e pei ia o se polonga alona to olua. E yeila la tama e tolu tau sanga le matua, ma e atangia maila na mōni mau. Le tūlanga ua pū lea ātoa ia le tamā loa lona olanga, ma lona sa olotonga.
I didn't work. He worked. I stayed at home. I cleaned and cooked. I cared for my daughter. I worked in the garden day after day. I was not allowed to leave the house by myself. I only went out with him. I was totally financially dependent on him. I never had any money. If ever I needed to take my daughter to the doctor, I could not even do that. I had no money to pay for a cab.
E le ngata i lea, o le tau whaafefe ma le tau whaamatau, e mawhaio na ia ave esea lo nā whafine, ae toe tuli le whafine i Pōlani. O whainga whaapena, e le o tāla whea ngai, ma e mawhai e se tina, ma tatau i le tūpāo tina, o nasa ili whesoa soani. O lo o iei whaala potopotonga, a whaapea e le o lelei, ia pe whaingatā le ngangana Peretania, olo o iei lava whaala putuputonga, e ma whai on tili iai mō se tō o manga. E pe ona tāu e le tinale a mai pōlani. O le whainga tāi a te ia, ona ua yeila na tama. E le e mawhai, ona ia tu uala na tama. Ma ua wha au ngā e le tamā loa le te inaititi le nei. E wha apolonga, ma sai sai yeilo na tōlua.
He threatened to take my daughter away from me and send me back to Poland because I was on a visa. He said, it will be simple. My child was born here and would stay here in Australia as she is an Australian citizen, and so is he. He said that since I am not a resident, I would be deported and I would never see my daughter again. Or he could take her away somewhere, and Australia is a large country.
So se whainga e tāo fi ai, ma solo i ai le saolotonga ma le ai ata taua se tina po o se tamaitai. E avea ma sa waina. E le nā o le fasi, o le tau peona o tāua, o le tau whaamatau, o le pule whaamalosi, e au fi ai ma le pule i le whaia whaamalosi o whewisua inga po o le toa lua pe le ai, o le sa waina lava le nā. A o iei se tamaitai o se tūlanga whapena, Vili le o. Mō leo leo, pe a o emana o mia se fesoswani, i se teimi vave i se tūlanga ua sā wāi nai oe, malau whānau. A emana o mia se isi fesoswani, e mawhaiona e wala au, i le tasi valu o, fitu tolu fitu, fitu tolu lua. Tasi valu o, fitu tolu fitu, fitu tolu lua. A leo ne nā, e mawhaiona e fesoswata ia, I le upenga tawha ilangi le imeli le nei, po le I tūlau le nei, www.tasivaluoo.respect.org.au. E mawhaifo I ona e fesoaso, en maua le fesoaso ani I le Immigrant Women's Support Service I nisi o ngangana, o te leo mautinoa pe maua I le ngangana Samoa, le Immigrant Women's Support Service I le www.iwss.org.au/information in your language.